예고 B.
No gon' be jira sifu, but I need your love. You might have win the shot, I need that love. No terran de chirizam, babarira narira. Barabizi kona harara, tukunda nyibjatinda mashallah. Nibjansa bakongorera, muru hami nabivuga ngasarara. Urukundo mfungurira mu mutima wawe ningurira Ura muri friend zone tujye muri love zone Dore nararuhamye ndi muri love zone Nari byiyunduru nubuze amahoro Nari byiyunduru nubuze amahoro Stepping, stepping Girl, I wanna see you love me And I will live to love you If sadu tando kanya byo nothing, nothing Mbona witonda Kuhana nawe mbona nawe byagora Icha kumanga kwifunga Singa manikora Mbora mifuza Dogomba nziko nakubona Barabizi kona harara Tukundanye byatinda mashallah Nibyansa bakongorera mu ruhame nabivuga ngasarara Ku rukundo mfungurira mu mutima wawe nyingurira Ura muri friend zone tujye muri love zone Dore nararuhamye ndi muri love zone Nari byiyunduru nubuze amahoro Nari byiyunduru nubuze amahoro Muri friend zone tujye muri love zone Dore nararuhamye ndi muri love zone Nari byiyunduru nubuze amahoro Nari byiyunduru nubuze amahoro Nome mama kana kamama kwe
Come out, okay. Active again. Ooh.